Ngithanda ukunibingelela nonke egameni lomfelo Jesu Christ.
I'd like to greet to all of you in the name of our Lord Jesus Christ.
Nginibingelela nje ngaleli gama ngoba yilo igama ngaphansi kolwandle nasemhlabeni nasezulwini elikwazi ukushitsha nokuguqula isimo nempilo yomuntu ngokupheleleyo.
I greet you in this name because this is the only name under the earth, in the sea, and everywhere that can change the form of man completely.
Nami ngisukuma nokubonga uNkulunkulu angenzele khona empilweni yami.
I also stand up here to thank God for what he has done for me in my life.
Ngithi zincane kakhulu izibongo zami kodwa kukhulu angenzele khona.
There's very few things I can do to thank him because there's so much he has done for me.
Igama ngoba beseshila ubaba ngumbongeleni Armstrong isibongo kwakakhumalo.
That is my name, Bongeleni Armstrong Khumalo.
uNkulunkulu nami ke ngidlulisa ukubonga khona into efike insinte kakhulu uma ihubo lika David elikhuluma ngokuthi wakhishwa odakeni lwembubhiso odakeni lobishi wasemiswa edwaleni waqiniswa izinyathelo.
I'd like to thank God. There's a hymn of David which touched me very well, and it touched me a lot when I think about it. It says he was taken out of the miry clay, out of the mud of destruction, and he was put on a solid ground and his feet were stand firm.
Ngoba nami uma ngithi kubheka impilo yami bengifana njengaye nami osemgodini wobishi ngenxa yamanyala ngenxa yezono ngenxa yobubi kade ngikwenza empilweni yami.
Because if I look at my life, I was also the same. I was in a miry clay, I was in a hole, in a pit, and because of my life.
Kodwa mangicabanga owami umgodi ngathi ubunzima kakhulu, ngicabanga ukuthi mina emgodini bengikuwo ubumgodi ubunephunga mhlawumbe iphunga engalifanisa njengenja uma ifile ngenxa yezinto kade ngizenza empilweni.
But the pit in which I was, it was very bad, it was terrible, it was smelling, it was like a stench of a dead dog because of the way I lived.
Uma nje ngingathi impilo yami bengayifanisa ngemoto, bengathi mina bengaba yile moto lena eyayisifanele ukuya e-scrapyard ngoba yayisingenamasondo nenjini isingasekho, isingekho into bengazicabanga ukuthi ingasi yenzeke ngayo.
If I would liken my life to the car, it will be like a scrap car that is only worth to be taken to a scrapyard because I had no wheels, no engine, nothing you could do about it.
Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sangigcinile kuze kube lesikhathi.
But I thank God that he has kept me until this time.
Uma ngisho nje kafishane mina ngikhuliswe ngingedwe ekhaya ngumaqala ngumagcini.
I was brought up in my home, I'm the only one, I'm the first and the last.
Ekhaya bekuphilwa impilo ekahle, ubaba esebenza ka Toyota, umama esebenza kwenye yamahotela ka Southern Sun, impilo i right.
In my home, we were well off. My father was working in a Toyota and my mother was working in a hotel. Everything was well.
Ngiyacabanga ukuthi ithemba labo kwakuthi uma ngikhula ngibe yilento abafisa ukuthi ngibe yiyo ngoba ithemba labo lonke babelibeke kumina.
And I believe that they had hopes that when I grow up, I'll be what they want me to be because all their hopes were on me.
Kodwa ngenxa yokungalaleli ngathuka impilo yami isihlehla nyuvana na lothando ababenalo ngami la ngokushabalana.
But because of disobedience, I realized my life was drifting back and I was drifting away from them, even from the love they had.
Kodwa konke okwenzeka empilweni yami akekho umuntu engamkhomba noma ngithi kube njenge empilweni yami ngenxa kasibalibali. Kodwa konke okwenzeka empilweni yami ngizikhomba mina ngenxa yokungezwa nokungalaleli kwami.
But in all which happened in my life, I cannot blame anyone that is all this happened because of so and so, but I can only blame myself because of disobedience.
Ngoba into efike yangilimaza empilweni ukuthi ngifune ukujabulisa abanye abantu, ngifune udumo ezweni, ngikhohlwe ukudumisa lo nonikeza umuntu udumo.
Because what really got me out of the way was that I wanted to please other people and wanted to praise them and give them glory instead of giving the one who deserves it.
lokho kwigqilazile impilo yami ngagcine sengiphenduke ibhola enyaweni zika Satan.
And that really troubled my life and enslaved my life. I became like a ball, a football on devil's feet.
Ngoba manje ngisuke ngafuna ukuzenza umuntu ongeyena, ngafuna ukujabulisa abantu abanganendaba nami, ngafuna ukujabulisa abantu abanganemsebenzi nempilo yami.
Because I made myself to be someone whom I wasn't, and I wanted to please people who didn't care about my life.
Izinto ziqale uma ngifika e-high school.
Things started to happen when I got to a high school.
Ngafuna ukubonakala njengomuntu nami oseyintweni ukuthi ngizobonakala njengomjida uma ngiqala ngibhema ugwayi.
And I wanted to be accepted and be among the group when I started smoking cigarettes.
Kanti ngibengithi ngise uma ngiqala ngibhema ugwayi bekufana njengomuntu obeqala ehlohla inkuni emlilweni.
And when I started smoking cigarettes, it was like someone putting firewood, getting ready to make fire.
Ngithena uma ngijukela ngijabisa abantu ngathuka sengibhema insango kwafana njengomuntu oqalayo manje ohlohla amaplastiki namaphepha ukuthi awuvuthe lo mlilo.
And when I got to a second step when I started smoking dacha, it was like someone who was putting plastic and papers into a fire to keep it burning more.
Ngithe uma ngijukela sengibhema iphilisi bengithatha ukuthi impilo yami sekufana nokuthi umlilo sengiyawukhwezela-ke manje usuyavutha ngempela.
And when I went to the next step, I was sniffing the peel, and there it was like someone who was really stoking the fire, getting it to burn even more. And when the fire was really hot, it was too much for me to sit around it.
Ngaqala ke manje ke sengifuna leli philisi ke ngaqala manje sivuka ekseni ngo4 sibamba abantu abayedimeleni sibamba inkunzi manje.
And then I was started looking for this pill, for this drug of myself, waking up in the morning around 4 o'clock and pickpocketing people who were going to the trains. And I started doing housebreaking and stealing. And my life started to change. And then I started going in and out of prison.
Ukuthi manje abazali bami bengingedwa konke bekwenzeka bebenza sure ukuthi bayangikhava ukuthi ngihlezi ngithokozile.
But because I was alone at home, I was the only child, everything which happened, my parents always wanted to keep me happy and safe.
Kodwa mina lokho ngibone ngathi ngikusebenzise kwaba yinto engenhle, ngakusebenzisa ngokuthi ngoba ngithola konke engifunayo ngesikhathi engisifunayo, ngase ngikusebenzisa lokho ngendlela engafanelekile.
But because of that, I misused it. I was getting everything I wanted every time I wanted it, so I started using that in the wrong way.
Baqala-ke izinto zashintsha ngoba mangikhumbula khona nosuku elapho khona bese nguhlupho sengafunakali nasendaweni nasemphakathini.
And things really got worse. I remember one day there was a time where nobody wanted me, even in the community I was troublesome. Everyone didn't want to have anything to do with me.
Cabanga into ebuhlungu eyenzeka indlela engase ngihlupha ngayo kwathi ngisho kuwusuku ubaba owayezoshada ngalo sebehlukene nomama akazange engibize ngisho emshadweni wakhe.
Just think, imagine the way I was so troublesome. My father had divorced with my mother and he was going to get married and he didn't even invite me on that day.
Ngoba wabona ukuthi uma ngiba khona ngiyoba umuntu oyobe emhlambalaza ngenxa yezinto engizenzayo.
Because he realized if I would be present in that wedding, I would bring shame into his life because of what I was doing.
Lapho bese ngiphuza kwe utshwala ngendlela eyeqile.
And at that time I was drinking alcohol too much.
Bese ngingabambeki nezinto bese ngizenza bese sisabisa kakhulu.
And I was uncontrollable. Everything I was doing, it was all terrible.
Kodwa manje indlela umama ube ngithanda ngayo still khona kunjalo ubehlezi enginakekene.
But the way my mom loved me, even though it was like that, she was always taking care of me.
Uyazi ngeke ngifikele ukuthi noma ngingambulalanga ngezandla, kodwa ngifana njengomuntu owambulala, ngoba izinto bengizenza kufika abantu bephethe ibhamu, kufika abantu bezobika zonke izinto, igcine le nto isimudla, wagcine sephathwa yingcindezi, wagcine waze wahamba emhlabeni ngenxa yokuhlupha kwami nongalaleli kwami.
And I always say, even though I did not murder her with my own hands, I did not kill her, but the way I live, the things I was doing, and people coming to my home, home looking for me with guns and all those things. Eventually, it caused her to be depressed, and she finally had to. She finally passed away because of it.
Ukushawa kwami umphakathi nokushawa abantu akuzange kungisize ngalutho.
And being beaten by the community and all the people, it did not help me.
Nokuboshwa akuzange futhi kwangisebenzela.
Being put into prison, it didn't work out for me.
Noma umama sehambile emhlabeni, amehla amaphinde angavuleka futhi.
And even when my mom had passed away, my eyes were still closed.
Ngaqhubeka nomshungu wabangani senza izinto kwaze kwathi ngolunye usuku abangani bami ngihamba nabo ababili. Sashawa mina ngaphunyuka bona bashawa baze bafela lapho ekhaya base bekhetha ukungibalekisa bengise endaweni yaseGoli.
And one day we were beaten with my friends. We had done something and they died there on the spot and I could escape and run away. My parents at home, they decided to take me and hide me in Johannesburg.
Mangifike eGoli ngahlala nomalume impilo yaba right.
When I got there, I stayed with my uncle and everything went well.
Saphinde futhi wabuya uSathane wazodlala indima futhi empilweni yami.
And the devil came back and played his part in my life.
Ngaqala futhi ngathola abangani ngenza izinto ezingekho right.
And I started getting my friends and started doing wrong things.
Wabona wathi umalume lana ke kuwesi kakhulu kunalapho uphuma khona ungcono ukuthi ubuyele emuva ekhaya.
And my uncle said, here in Johannesburg it's even worse than where you come from. It's better that you go back home.
Ngaqhubeka ke ngabuyela ekhaya ngaqhubeka futhi ngenza lezi zinto lezi bengiqhubeka nazo ngizenza.
So I went back home and then continued doing what I was already doing.
Kwathi ngolunye usuku ngoba izinto uma sijwayele ukuzenza noma ukuzenza uzenza uzenza kubantu bangaphandle ngenjwayelo zigcina izinto sezikujikela sebuyela ngakuwena.
And one day something happened because when you do things you get used to them, doing them to the other people, and then you forget, you just carry on doing them.
Kwathi ngolunye usuku ngihamba nabangani bami khona imali engangitholile ngino 37,000 ngibaphuzisa kumnandi kujatshulwe.
And one day I was together with my friends. I had some money. I had got around 37,000 rand and I was giving everyone to drink and have fun.
Kwakumnandi ngenza konke into ngifana njengokuthi mina ababengikhonza.
It was all well, everything was nice. I was like someone they were worshiping.
Kanti umalume wehlile lo waseGoli naye ukhona la ekhaya.
In the meantime, my uncle who lives in Johannesburg had come down and he was at home.
Shukuthi mina ekhaya bengithatha ngoba ubengekho omunye umuntu wesilisa bekuyimina ngedwa. Bengithatha ngokuthi konke into engiyenzayo mase ngiphuzile ngiyaxhwayitheka ngingahloniphi ngoba ngazi ukuthi vele mina umuntu okhona wesilisa ufana nokuthi umuzi wami lo ngendlela bengithatha ngayo.
So the way I lived, because I knew I was the only man in the house and I did everything thinking I'm the only one, I'm the man, and I would be rude and do everything in my own way.
Umalume ngoba ngangile kuyena eGoli wayefuna ukuthi ngisizakale kwizinto bese zingibambile kodwa futhi ngangasizakala ngahluleka ngoba eze engibuyisela emuva nje.
So my uncle wanted me to stay with him in Johannesburg because he wanted me to be helped out of the things I was doing and the life I was living, but I failed, so he brought me back home.
Cabanga umalume ngoba ubefundisa omamncane ababili, omunye umamncane ubenza inesing, omunye kukhona ikhozi ubeyenza, ubefana njengenhloko yekhaya, kube uyena ubebhekele ikhaya ngakho konke okwenzakalayo ekhaya.
So my uncle was actually helping my other aunts financially in their education, and he was like a breadwinner, like a leader of the home.
Ngoba ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ukuthi ekhaya bekumuzi obuwona obungconywana ngenxa yamandla kamalume enza sure ukuthi yonke into edingakalayo siyayithola ngendlela efanelekini.
And our home was a better home because of my uncle, because he made sure that we get everything we need accordingly.
Kodwa ngalolo suku ngihamba nabangani ngidakiwe ngafika ekhaya ngachwayitheka.
And on that day I was drunk. With my friends, I got home and I started doing wrong things.
Yena lo muntu bese fana nobaba kumina enza konke into kodwa into eyenzeke indlela engangidakwe ngayo wayizama ukungiqondisa njengengane ukuthi uyangikhuza ukuthi ngingabaphathi kanjena o aunty no mamncane.
And because I was drunk, the very same person who was like a father and in the house, he was helping me, trying to help me and guide me as a child not to treat other older people like this.
Kodwa cabanga ukuthi umphefumulo wakhe wathathwa izandla zami.
But think of it, his spirit, his soul had to die because of my hands.
kwababhlungu emndenini nasendaweni waphoqele ukuthi manje akekho umuntu osefuna ukuyihlanganisa nami nasendaweni ngiyadingiswa ngenxa yento engiyenzile.
And it was very bad and terrible even in the family and the community, and they sent me away in the community because of the things I was doing. They didn't want me to be with them.
Ngaboshwa ngahlala ejele iminyaka.
And I was imprisoned. I stayed there for many years.
Kodwa ngitsema ngiphuma.
But when I came out of prison,
kodwa abantu babetshela ukuthi ngizobuya sengiguqukile sengishintshile, kwaba izinyangana kwaphinde futhi kwasuka lokho.
And people had hopes that when I come back I'll be a changed person, but it only took a few months and then things started all over again.
Lapho ke bese ngibuyelile sengihlala nobaba ke manje.
Now in this time I was now on the other side staying with my father.
Nobaba ngahlala naye ngaqala futhi ngenza lemkhuba yami naye kwafika khona la khona manje akhathala khona naye.
And I lived with my father and it got to a point where he was also tired of me.
Ngaqala manje ngaba undinga sithebeni.
So I started now having no place to stay and I was like someone who goes from place to place.
Ngoba labantu kade ngibajabulisa bebenganandaba nami bebengithanda uma izinto zisamba kahle kodwa ithe izinto seyijika empilweni yami bonke base bayahlehlela ngemuva.
Because all these friends whom I had living up to and making them happy because of my life, they only enjoyed to be with me when things were going well, and when things are bad they disappeared.
Kodwa kwaba khona indoda ethi noma kwenzakalani ayisoze ingilahle iyoba nami kuze kube yinana namhlanje.
But there was a man who said whatever happens he would be with me, he won't reject me, and he will be with me until now.
Ngoba uJesu noma abantu sebekudelile sebekulahlile kodwa yena ukhombisile ukuthi akasoze angilahle akasoze angidele.
Because Jesus, even if the people would reject you and throw you away and cast you aside, but he showed me, he has shown it into my life that he will never reject me.
Ngoba kuyenzeka abantu bethi sekuphelile ngempilo yakho, kanti uNkulunkulu lapho esafuna khona ukuqala khona umsebenzi ngempilo yakho.
Because it is possible that people can say it's all over, it's done, there's nothing more about your life, and in the meantime that's where God says he's starting.
Ngoba ngibonile abantu sebehlekisile, sebehlekisa ngempilo yami, kanti uNkulunkulu uyahlela ngempilo yami.
And I witnessed people making a livestock of my life, but God was planning his way.
Mina ngifike kule ndawo ngibaleka sengifuna amaphoyisa ngifuna futhi nomphakathi naba futhi nabacorrectional service lapho engisayina khona ngenxa yamacala futhi esengikwenzile ngase ngikhethe ukuthi ngoba ngabe ngezwe ngale ndawo ake nami ngithi ukuya khona.
So when I came here I was running away from the community who were looking for me, and the police as well were after me, and I had also some cases which were on where I was always going to correctional service to sign because of the things I had done. And I had heard about this place, so I decided to come here.
Kodwa ngithema ngifika lana, ngafika ngatshela ukuthi noma sekwenzakaleni empilweni yakho, uma impilo yakho inikela kuJesu, uyakwazi ukuguqula isimo sakho, konke okudala mase kuyadlula, mase kuvela okusha empilweni.
But when I got here, I was told that no matter what had happened in your life in the past, if you give your life to the Lord Jesus and give him your life, he can change you and he can make you new.
Ngaqala ngavuma konke amanyala engwenzile, ngavuma zonke izono zami ngathandaziswa, ngambona uNkulunkulu esebenze empilweni yami.
And then I started making my life right and confessing all the filth I had done, everything I had done in my life, and then I saw the change.
Cabanga ekhaya ngenza lento from 2010 ngiyahamba ngize ngabuyela kulonyaka ngoba sengiphakathi kwale ndawo.
So just think, I had done all this and I did that crime at home in 2010. All this time I was running away until when I was here, I could go back to them.
Ngenxa yokuthi auntie bebengikhulekisa nobaba, ngakwazi ukuthi uma ngibuyela ekhaya, noma isimo besimuncu sishubile, ngenxa yento engayenza noma ngathiwa nombani nawe, kwangelulu ukuthi usamukele isimo sikanje, kodwa ngamandla kaNkulunkulu yafike yonke into yahamba ngendlela.
Because the aunties, the babas were praying with me, were supporting me from all sides, I could go home. Even though it wasn't easy, you can imagine it was tense because of what I had done to them. It wasn't easy to accept it, but the Lord was with me. Everything went well.
Kodwa into abafike bangitshela wona ngifika bathi angobonga ukuthi ngifike ngalesikhathi ngiqhamuka futhi kulendawo bebona noshintsho empilweni yami ngoba uma kuthiwa ngeke ngayifikele esikhathini esiphambilini bengeke ngibe na bengeke ngiluthole lolo xolo ngoba yazi ukuthi bebezofana njengabantu abasondeza futhi isilwane egcekeni noma kusondeza umuntu ozophinde baqhoboze eduzane kwabo.
But something special they told me, they said I must be thankful and be grateful that I come at this time, coming from this place, and they could see the difference and the change in my life. Because if I had come before, and I would just come alone, with just as I was before, I wouldn't have received the forgiveness. And to them it would have been like they bring in closer and a wild animal that will turn out against them.
Ngadlula nakwabanye bengibone kakhulu njengomunye umalume engangitshontshe nje imali yakhe yonke yasesitolo engangu-9,000 kodwa into yafike yangimangaza uma ngithi ngizoxolisa kuyena ngithuse ukuthi akasangiboni ukuthi yimi lo kodwa manje ngabona ukuthi kadlala uNkulunkulu shuthi kukhulu asekwenzile empilweni yami.
So I went to other people as well whom I have done things, bad things against, and I went to another uncle from whom I had stolen the money, all his money of the shop, around 9,000 rand, but he couldn't recognize me. I tried to explain myself. Then I realized that God had really changed my life.
Lokho kwangivezela ngokusobala ukuthi okungenzeki kubantu kodwa kuJehova kuyenzeka.
And that showed me that whatever that doesn't happen to human, to a human being, that is impossible, with God it's possible.
Ngiyabonga ke kakhulu ukuthi ngibonge nje kakhulu ubaba umfundisi o-anti omkhulu, ngibonge bonke obaba no-anti abasinakekelayo nabasinxuselayo nabasithandisayo ukuthi konke esuke sedlule kukho kodwa sikwazi ukuthi sinqobe ngamandla kophezulu wonke.
And I want to thank very much Reverend Stegen for being with us and helping us and all the aunties and babas who prayed and support us, that in everything that has happened they can still be with us and support us.
Ngoba ngeke ngibuze umbuzo ukuthi uma le ndawo enjengalena ibingekho ngabe ngikuphi, ngenzani, nginjani, kodwa mase ngiyayithola iansi ukuthi ngaba ngisekho vele kulomhlaba.
Because often I ask myself, if this place did not exist, where would I be? What would I be doing? But then I immediately get an answer that I would be dead, I wouldn't be alive.
Kodwa ke khona into ebilokhe ingguguzela enye incwadi etholakala kumshumayeli ethi kungcono kuphela kwendaba kunokuqala kwayo indaba.
But there's a verse that always encourages me. It is found from Ecclesiastes. It says it's better, the end of the story is better than the start of the story.
Ngoba ukuthi ngiqale kanjani akusabalekile kodwa ukuthi isiphetho isiphi isiphetho engisithathile egcineni.
Because it doesn't matter much now how I began, but the end where I am now, that's what matters the most.
Imikhubeka ithi unanzuzo onosebenzayo ngalokho akushikashikayo na.
And the book continues, it says, what gain does the one who toil has?
Ngoba yonke into umuntu ayenza inomvuzo wayo.
Because everything a person does has a reward.
Owami umvuzo mina ngubonile bengikwenza ngathi abantu bangilahla bonke ngadelwa ngasala ngedwa ngenxa yomvuzo kukho konke bengikushikashika ngempilo yami.
And to myself I received my reward for the life I had lived and everything I was doing. The reward was that all the people, everyone rejected me because of what I was doing.
Esengathi abafethu esinabo ngamunye ngamunye na wonke umuntu engabheka ukuthi esekwenze konke kodwa isiphetho sendaba yakhe iphetha kanjani.
And I wish that all our brothers who are with us here may look at their life and examine their life, that in all what they are doing, what will be the end.
Ngibonga kakhulu nokuthi ngiphakathi kwale ndawo uNkulunkulu useze wangisiza ngabusiseka ngathola nalapho engisiza nakhona.
And I'm so grateful that while I'm here in this place, God has helped me and I even got a place where I could help.
Sengikwazi ukuthi nasekhaya kube khona engikwenzayo nabo sebekwazi ukuthi bexhumane nami okukhombisa ukuthi amandla kaNkulunkulu enza konke okungenzeki.
And I can even now be in contact with the people at home and I can do some things for them at home, and that shows that God has power to do everything.
Ngiyafisa kuNkulunkulu sengathi ngingambeke empilweni yami abe yikhanda mina ngibe umsila ngilandele yena.
And I wish to put God and make him a head, a leader in my life, and I just be a tail and just follow after
him.
And not look on the left or on the right and just focus on the cross. Because I am what I am today, it's because of that blood that was shed. I thank God for everything he has done for me. Thank you.